Yo, ha, yo, ha, tanio, tagi. Bad buddies, wote ni my buddies. Mali safi, haga maji maji. Wote ni machaji wa mie, wote kubie. Napenda mwenye kipaji, mwenye ni taride mbio. Shaifika tatu city, bra, mapengwa tiffin. Bra, imekaza titi, gra, kwela wajiji. Kam, tu mwenye kiti, tap, ifike chini. Beb, cheza na mwili, kam, mara ya pili.
Missing, girls in Uganda are better than those in Kenya. Baby, we love you, Uganda. Be a yabi singe, be wa mwe Kenya.
Girls that are from Kenya ni better than those Ugandan kwela. Wow. Wana skenga tu ni wa Kenya. Wanajua ni mapeng na wameweza.
Aji the pretty girl from Uganda, the fall of Africa. Ngate manjibali mumitwalo. Bule watu nula ola baba sakala. Uganda ni girl my favorite. You can't convince me to change it.
Aye, Ugandan girl.
Now shake, shake, represent Uganda to the fullest. What your mama gave you?
Asi kweke shake, olo asi when you shake nyashi. Aye, Ugandan girl. Shake,
mama wache ya kuwa. Abana be Uganda baba. Banyidira, bamanyo kwa mbala. Aba mubali na mubefuga. Mumama toka gari yake chibi. Aba nyakola, aba chigaba, shesha, aba soka, aba nyakola. Missing, girls in Uganda are better than those in Kenya. Baby, we love you, Uganda. Be a yabi singe, be wa mwe Kenya.
Girls that are from Kenya ni better than those Ugandan kwela. Wana skenga tu ni wa Kenya. Wanajua ni mapeng na wameweza. Uganda kuna kwela lakini shida ni Kenyo. Neza penda sana lakini sikuli Kenyo. Niko na speedy sana cheza na yo bengo. Kaina enda pole pole mwambi ongeze tempo. Wote mangeus wote ni kama wamedi. Round ya kwanza ya pili na tatu mtatisi. Na noma na nyinyi mble wetu ndejit. Situko top kwa rangi wengine tuna
three. Mesingse obu wala we Uganda. Okoko waka namba osoka kusasula maja. Woba muna kamoto kachi itili laba chala poso mbanga woya gala. Newe kabanga kayumba kembwa ne woba ngulubuto inalunene bitya. Aba wala tebatya akutela waka sawe ndiba no sambamu. Amanda zigari baba kolamu ela talina mutafumita donante. Meniam dinosaur Tony wo.